akalutokawa yofana
omuyimbi abera mu
bukulembeze
nze walukaga Mathias Mandela mukyengera
bewana bagenda
kujabuli
kyokka ne tubaleka n'akalulu ne bawangula saasira abatensi gye tugenda okubalekera mazimala b'enguudo kwe tutambulira
ndayira entebo gituulamu omulonzi wange agindabemu ndayira entebo gituulamu abawagizi bange bagindabemu ndayira ebintu bekyusaamu abeeru bagabo bagindabemu
ndayira entebo gituulamu omulonzi wange agindabemu ndayira entebo gituulamu kabaka wanga jindale
okay.
Naire bintwe bichusabu chengera ngefuke
nzio okay.
Sasiro ya tuzanyirako tujia kumutula
kufitu
okay. Laisisi nemi solo kendera nichengere
mpia
Ndo okay. Baga wajisiga kukazambi emo pewa mweze zejisige kukaranji ole wa mugwe badoga zayo zize kulongo sayo zize zentelezeyo irubaga yona gweba chamiayo
Wama bafuga yo bachamu Ntolumu bakola mwebichamu Lacho wabute tubufamu Abafubo kemini mutetulinamu Lache tebe tebazivamu
Akalutu kawayo kora
Mwenongato
Mukaka tonda njitula munda ira Banga dene nga tukulemberu wabafala Bewa na bagenda
kujabuli
Chokane tuwaleka na akalulu eba wangula Sasira batensi jetugendo balekera Mazimala bengudo kwe tutambulira Laba maluari raba na mweba luari ra Mulire chifungo e chifungo tukamumiala Akalulu koka wechitiwa kuno sasira Inu sawa ya wafuka Vita kamenye obuzi jukiranga
It's okay
Na irente mojitulamu Abalonzi bange mojibewe
It's okay
Na irente mojitulamu Oyo kabaka wanga ajindale
It's okay
Naire tebo jitulamu Toyo bebe kulo ajinda
lemu It's okay
Naire tebo jitulamu Bachala wange bajinda
lemu It's okay
Naire vito bichu samu Mamuze inga bachifu
It's okay
Naire tebo jitulamu Nange kamenyo wawe mujinda
lemu It's okay
Agudo mulembe kwa .com Umufugu kumutu kwa yole sa form Tuatandika fokwete gelele Vya bale matutandiso kubie kolera Kubiriza buli mtu okwekolera Yasubiza bingi bwe yali ayogera Amasomero gwe binje bigabulamu Abakyalo kuzala gwe byobulamu Ugete emyala gibulamu N'obutale bukyafu bunya Bantu bange tweberelemu Chansi weri okukyusamu Ngamba bantu bange tweberelemu Okulonda we kuli okukyusamu
Naire ntebo jitulamu Olonzi wanga ajindale
It's okay
Naire ntebo jitulamu Nekabaka wanga ajindale
It's okay
Naire bintu bichusamu Chengera ngefuke
It's okay
Sasiro ya tuzanyirako Tujia kumutula kumfe
It's okay
Laisisi nemi solo kendera Nichengere
pia It's okay
Okunulule takeri ya bivuano Umerita
nabao It's okay
Yense walukaka Mathias Mandela mchengera
It's okay